kuliriza amoto tabi uliriza amoti wange Safari, safari, safari is in Kola. Oh, Nikureka, oh, Wenka, Bambi, Mukitabu, Wenka, Embeone, Kutera, Wenka. Everywhere you go, I'm out to take care of you. Utafari gambo yaba, ni wandara abungo. Everything you do, I'm out to take care of you. Utafari gambo yaba, ni wandara abungo. Obandi kuhaki, kisembo keke ni kuwa. Ogo burungi wawe, nowe sigwa wawe. Bangi babali sebi kambo, ebi kuya wa mura mwa. Omneke obende, pasake. Bambi tabi uliriza, pamoto tabi uliriza. Pamoti wange. Everywhere are you? I'm out to take care of you. Utafari gambo yaba, ni wandara abungo. Everything you do, I'm out to take care of you. Utafari gambo yaba, ni wandara abungo.